ule mbaya. Hey, Stanley Bingirika, twende na anthem. Cheers.
Kazi safi ya Jaino.
Kila pali na pwingu babini, getu modemu maboy wanasema.
Fair,
fair ni yangu swag, just call me
Nite.
Fair, kila pali na pwingu babini, getu modemu maboy wanasema.
Fair,
fair ni yangu swag, just call me
Nite.
Fair, imeundwa na mablada, kititi ndani yake
ni washe. Fair,
tumika kuinda tege no nyama
wa pori. Fair,
futu ina futu ina futu ina futu ina futu wa kishati.
Fair,
kuwa mtoto na uniteza na hii basi sema.
Fair,
najua warembo roundi wanajipaka eti eti.
Fair,
najulika na pale kule mashule ni kule na iswa yangu.
Fair,
rambi sipi mabitri ni kingi ya ndani wanasema ni sipe.
Fair,
kile pali na pundu babini, getu mademu maboy wanasema.
Fair,
fair ni yangu swag, just call me
Nite. Fair,
kile pali na pundu babini, getu mademu maboy wanasema.
Fair,
fair ni yangu swag, just call me
Nite. Fair,
nimekamu kushuto tfeku wasani na kuwapa real music, real lyrics, real
fair.
You never inspired me, all them seats. Swag kiko juu kila mtu hera. Nipeleka nguma yangu kila station ikatoa jasho radio presenters owa yuko.
Fair,
uwe mtogo ama mkubwa, nyosha mkono mbele, ishara kwa vidole na ufute.
Fair,
kasirika, style bingirika, wena tiririka, nasikia wakisema.
Fair,
entertain me na ishi, wenju na isha, nani nani tisha, itisha.
Fair,
kile pali na pundu babini, getu mademu maboy wanasema.
Fair,
fair ni yangu swag, just call me
Nite.
Fair, kile pali na pundu babini, getu mademu maboy wanasema.
Fair,
fair ni yangu swag, just call me
Nite.
Sema ulimwengu ama Afrika, uwezi pata cheska, mimi kujiamini. Sitaribu kunistudy, hii ni history. Flow yangu, style yangu, kifua yangu na yeah. Nilitulia, nikangoja, nikablow. Wanani saka, saka, saka kama dog. Round hii na pata, pata, pata show. Wanani goja, goja, ndunde kwenye flow. Ako wapi, ako wapi, juu mini pro. Mini chess, aka yule mpa, eti. Ni maisha yangu, mungu wangu, mtoi wangu, waifu wangu, paru wangu, fanu wangu, mtaa yangu. Yeah, yule kile pali na pundu babini, getu mademu maboy wanasema.
Fair,